Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarou dit amen et foulfoulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkam Sare tati lewru décembre hitande 2015 sappo e jeddi yande jabbiri masilmaaji chapande nay e joyi meden tawale maison de la presse Bamako sakraben compétiton wiide tiagal kasaraaji ngaddi le hotel notel tengel radisson do Bamako do fa yotto yaade e no kabaru rafindenaago o wondi hemtude sembe le leedi meden di walde noddirteende parina jeydande e balle lutondirde e lam o be galtini dewtere faccitore dum woni dewtere sawunde dido kasaraaji sakraabe on kompetiton don wiide fa hande no rafindenaago o wondi hemtude sembele leedi meden di baale gondudo e laamu o kanyun e baale politique lutondirde e laamu o be gondi dande fa be pawndira bawde mabbe be kuncana hore dido tidallaaji fa hande le kabaru rafindenaago o hono police en kanyun e chauffeur en taxi en wondi dande kambe dun fa be piya kala dabareji kandi fiede fa be kuncana hore dido tidallaaji sakraabe on kompetiton wiide malinkobe jongitibe to Mauritanie to be kolliti wiide e be jidi wartude le leedi meden di ka be kolliti wiide garol mabbe ana tongi e tabagol yoga e tobbe tongade le talkuru kaldal e kawrangal sakraabe di ngoni kabaruji mawdi di man jogani o hande jottino on dido kabaruji yo sakike modon Barke Cissé bismillah modon hedade sakiraabe kumpite wiide walde noddirteende parina jeydande e baale lutondirde e laamu o facciti dum woni be jaltini dewtere sawunde kala tidallaaji tongiidi e kabaru rafindenaagu leedi meden di denno e leedo ternde walde nde facciti wiide kala ko jaali e dido kasaraaji fu idi jeyda e yebare laamu o fewde e denaagu ngallure meden de denno fa beedorden famu kerodden Ousmane Dikko
walde nde wi bonandaji gaddi paredi yontere hurde pade ka radisson ka edi kanno dem jide gouvernement fa bama dabareji jabbatodo di hono fodama foda hakkunde hirdube laamu e laami be hande be hebali doale batte ko laamu o bami wattu kejaado eliyam yoror gouvernement tiagal ko hotel radisson do bama ko do sama e mum ko hono kabaru denaga hotelaji didu hirdube laamu be gaddi dun cioccorgal le hollitinde renobe nokkuje de gala kabordo yo boli tan yogi sona hotel radisson kareta won nokure le ngalure de do domabe jogi kaborde parela yegi talidi hono masiba gaka nyande jeddi leru mars do bomako do hono nokku bar restaurant terrasse do horabe kolliti batane hedo godani hono wabbe dido golleji e livi mabbe be kebanaka andanede fa do gonde handen do parena hollitidu fa hande wala fu andudo konjal gondadi fa faddo hono di masibaji
sakiraabe hono no rafindenaagu o wondi hemtude sembe le leedi meden di baale politique gondudo e laamu o kanyun e baale lutondirde e laamu o be joddike keñen fa be tottondira hakkillaaji le majjun be ceeka laawi kandi sabbi binde hono be kuncano hore hono rafindenaagu godudo le leedi meden di nanno jonde mabbe arandernde waddi keñen jonde dido berende ana dooma e sappo didi lewru décembre ndu nanno kedi kanko Saliku Sanogo o horejo jokko walde noddirtende IRD nanno balde ba ene jeyda e baale lutondirde de elam o kede ko halido fajitango Umar Waygalo
la majorité nous avait
minen balen gondudu elam o de min jidi e balle politique je goddo lutindirde elam o de arande arandi mi anni ki fami kalda do tobbe didi honno wayde jam e deder walda le leedi di fa yotta yaade wiide yella hono kaldal e kawrangal hani tabirede le leedi meden di kanje balle lutindirde elam o de be kolliti wiide be kaaja beedude le tobbere wonde dum won honno laamo wonde gollirde golleji mudun di mi kolliti wiide min jabinibe dum jaati wakkati jono min yewan yella mane min kani wadde kawrtangal kasen ka fadde kawrtangal wadde min e ko haami min kolliti wiide min jaha min ƴewtu ya hakkillaaji amen min ƴaw yalla hono de do tobbe kaani wadede kawrital hakkune amen min e ballutindirde e laamu o de dum haani wadde le sappo didi lewru décembre ndu min ƴewan do hen dati hedi min kaani yaltidi le hen wakkati joni o yi min furmi kaani tabade yalla mi de joddira golleji amen
sakraabe kumpite wiide wakilu leyde États-Unis dum won leyde Amérique gonde le leedi meden di o dardi kala leedi yankobe mabbe be gonal en mudun wala ko wajimbini do bamako do futtino hota ka be kolliti wiide fa hande be kaddoton e leedi meden di be paabo leedi meden dum won leedi malindi tinno yalta e leedi do tiddalaji fa yottoyade e walde fewnande jaadinkobe nan sakraabe kumpite wiide jonta didi tiagal ko o do kasara wadi le hotel notre tengle radisson do bamako do denno laamibe commune naybo o kolliti wiide do bamako do be kolliti wiide kambe dun ebe gondi e fawndirde bawde mabbe fa be kuncano hore rafindenaagu godudo le ngalurnde denno e le majjun be kolliti wiide be garan be jangina ko yaata yimbeele chapande joyon kanbe humanade denaagu ngalurnde denno e le majjun bete hande be kolliti dido dabareji piyaadi suudu ministre kumani do kabaru denaagu le leedi meden di nanno kanko Sirama Bacili o maire commune naybo o kede ko haali e do faccitango Umar Waygalo
chaque commune doit élaborer
commune fu an han yaltide hejoju mudum wakati jono jeewa yalla hono beedirta de naguli nokko o dum won non faana kawtal gal min gadi hande gal ka wakati jono hollitinde wi tan fa dum heba tabede sina jamaare wonde le nokkuji di furtino jeewa yalla hono wattirta le hel koyde mudum so wana dum tan dum waawa yarde yeso minen farde bonanday di wadde nokku no docteur hotel radisson do bomoko do min gadi no hejoji kandi rende yimbe le gombe dobe ka nyaloma hande o dum mi beedi hejoji amedi min jeewa yalla hono min baye hybride commune nayobo do bomoko do utlay di gondo do yogay golleji di fu ngarta yowade
de travail
nanu sakrabe police en kanyun e chauffeur en taxi kambe dun be gondi dande faabe huncana hore di do tidallaji tongidi e rafinde nagu gondudo e lingal lure meden de le wattu joni o denno e le majjun police en be yaltini numeroji telephone ngaji kembetedi mere mere hakkunde mabbe e pul e yimbe dum woni chauffeur en taxi en be denno ne chauffeur en be jii kala neddo ka naabe so be jii hunde ko be andita fu be tinnobe martina be kumpa denno e le majjun fa police en be hebana huncana hore di do tidallaji Abdourahman Alassane o hore jos walde sagantonde hakkeji police NB kede ko hali do faccitango Umar Waygalo
meden jidi fedde sagantone donobe taxi jidi walla men sabde en dulla ko heewi yo taxi bamata batte ana sultini ana rena du yo leedi taxi ji ado ay suudude ko teddi tawe a aywinaaki yo yimbe waabe wallude men e habude wayde deere sabede so ebe ada bombe tagube be tawete e puddode na e cakite golle saatuji be bamam bombe tagube do ben bonnoita naadu se ben tilki bonnude yo den be bamata dum ben fewde e no dum wordini tayki do kala ko faamanaali fu ana wawi andinde habbiti meden do woni do yo dum waddani me hokkudube numeroji gollirde police en fawarde e numero vert noddirteedo mere mere
sakrabe kolite men ko woni mi jangoji modon do herlo amen noddirteengo page Facebook si jotta maningo
tamani
sakrabe kumpite wiide ko yaata balde hande dum woni Mamoudou Diko horejo ho conseil islamique li Mali do dum woni walde mawnde alsilama walde mawnde alsilama en li leedi meden di o mo kunde ana fewti e makko dou kasaraaji ngaddi le on hotel notil tengil radisson be kuliti wiide o nyingali o hollita e metti makko dou o do kasar tawene kanko o hollita wiide le balde be tidde hono o wi alsilama gal yarranaaki hono dido bonandaaji fa yottoyade hono bi adama yottorto fa mursa yonki hono hono rojo mudum den o hollita wiide kala dido kasaraaji ngattedi so yimbeele cuudotobe tiagal hono e sudumaare alsilamaagal so wada dido bonandaaji o holliti wiide dido kasaraaji di jeydaaka e alsilamaagal den o holliti tan wiide haalaaji makko di yoga e jama o faamaayidi den no kedi kanko Mamoudou Diko e hore mudum
ni holli kono wadi ko kasara o alsilamaagal e diina hokkata bi adama fu laawul jaha chaamo ya dow yimbe maraabe dow mere 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 mettan dum fay goto wala sharia mu neddo fu fay daaba so ana wari wajibi tawe dalili hebete hen wonno wonko wodi ko dum wadi so bibbe adama hande laati no laati hande ni hande wala fu dum jaata so taw bibbe adama ana fulti deejara no wodi ko jaata fu hum fu andari e koydum yimbe ana barum bi tan dalili fu wala
won fu ko bilondiri jahadi gondudo hande o e alsilamaagal
ala handi ko dum woni na yalla neddo nanni abada jihadi a yeyi abami bombarde a yeyi a wartoyi a wari hoore ma a wari yimɓe an ko darta komo andi o joomum ko darta ɗum ɗi golleji eko alsilamaagal yo gotun jama o yeggiti wa yalla allah jeyi aduna o en miili enen taggi aduna o honum fof andara kañum e hoorum fa laato allah fa rewe ɗum ana gasam ɗum noon torrata tan mo laatoto wadde e yimɓe ɗum ne hunde fof nafata en sana min garta allah ɗum woni komin kaali ɗum woni komin mbawi haalde saabi diina min kalta haala mum
non sakrabe compité wiide jongitibe malinkobe jongitibe gonbe Mauritanie be kolliti wiide be jidi wartude li leedi meden di kaabe kolliti wiide garol mabbe gol ana tongi e tabagol yoga e tobbe tongade li talkur kaldal e kawrangal dan no kede hono kanko Fadimatu Abubakar o horejo rewbele jongitibe malinkobe jongitibe to Mauritanie to kede ko Halidou Faccitango Umar Waygalo
ko woni faana amen yalla jam e deedere no warta le malifa jongitibe keba mbirfo e ngeññaaji mum en min jiide baali adnaara Allah ndu kanye fa yotto hono wakili mali goddo to Mauritanie oto o wari o jeewi min do min gondo ko min landi wakkati joni o tan jeewe yalla hono watte daña ko rewale kaldal e kawrangal yalla jongitibe an keba irfitade le nokkoji mum en kaborde du jojjinebe kolitam wiide wakkati joni wonko wodi homo fur rewan kongol mudu yalla jam e deedere nyibale nokko so wana dum min jida min garta hande jango basiji immo birfitoto min gonnoto minen ko min jidi wakkati joni o tawmo futtino rewa kongol mudu yalla jam e deedere an nibale mali fu e mangal mudu jam ana burni min hunde fur gube murtude kane lamu mali obe tinobe mila no sukabe kane rewbele be gorlino
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakrab je won ko woni e le region ngaji meden di en puddiran kabaruji region ngaji meden di tutum tutu den be kolliti wi de ko foti million ngaji temere didi watta e kaaki jangenirdi le lycée tumbutu o den be kolliti dun wi de ko yata ordinateur ngaji chapan nay kanyun e suudu to dewte de jointe to landinama fa yotto yada e suudu janginobbe kanyun e nokkuje njewtirdi patmali kanyun rondi almusadda di do golleji dono sakiraabe njaran faatu kaytobe kolliti wiide suudu sariya mabbe o fuddi ton golleji beete hande ko nayi e lay bangal sarude dum woni bonandaji ngaddi lay laamu kay o e mangal mudun den nokko foti kabaruji chabantati e jeddi warta fa sare e lay dido golleji den nokko jaale dido kabaruji fu anan jowi e dow waru hore kanyun e jangu e ko nandi e mudun den dido golleji heddo ton e wadede fa sappo jetti lewru desembre ndu sakiraabe keddo ton fa hande be kolliti wiide fa hande enda mali kanyun e walde notirtende yafa tonde e be gondi e jokkitade golleji mabbe di sabi caggal burem be ndokki ko yata e sukaabe jangobe temedere chapande jeddi kaaki jangenirdi kanyun e arkillaaji ciuwaadi le gende notirtende bamba kanyun e ten e temera dano sakiraabe jehen jaaren faatu segutobe kolliti wiide sukaabe tonbe fut wadi majere beete hande fewde e maire mabbe o sabi be kolliti wiide mairi o sottiri ton nokku jaagotodo goddo dun den o do cioggu wadayi e ley sariya le majjun be buuki luumo go fu kaaki kewdi bonnama e le majjun ka le wattu jon o kabar o deggini ke sedan dano sakiraabe jaaren faatu kulikorotobe kolliti wiide be kolliti wiide ko foti milliarduji didi kalisi sefa warta fa watte e landinugol laawi kulikorudi den suudu kumanindu kabaruji laawi le laamu kulikor o e mangal mudun kambe nantini o do kabaru bete hande dano sakiraabe dokkata tan hande kabaruji meden di ka patje koy yewtere meden de an heddi